party family event. No more baby baby icon. Nimuka makaliwa unsala sanya sikaikia luanga kumpa bibi tiga yembi malina we. Sana mokirima furaha yangu ni wewe tinku kule kasie denu na kutungie kikilima kyande mboni alisole ande. Loving you is my job, care for you day and night, die for you.
Sikaikiria